Yesu mokozi najya kwako amurie ugomvi na jirani yangu mwenye lisema kinywa chako nipende jirani kanafsi yangu jirani chokozi choko choko tafuta matata nyumba yangu mahindi ya rangi tachoroko mfugo wake nakula mimea yangu umeme sitima kwangu bado jirani umulika nyumba yangu msalani kisasa kwangu bado kichaka jisaidia watoto wangu jirani ukiwasha taa zako sitaki umulike nyumba yangu kuku wanaona giza bado mwangaza poteza kuku wangu oh jirani ehe jirani oha jirani acha ubaya he jirani he jirani oha jirani acha fitina oh jirani he jirani oha jirani acha kijicho we jirani wewe Video ya picha wangu bado watoto chokosa watoto wangu kabati baridi pia bado pia telefoni hakuna kwangu sauti redio weka kidogo ya nini sumbue nyumba yangu harufu chakula Eka kidogo, si baba ishe, jamii yangu. Oh, jirani ya, jirani yo ha, jirani acha ubaya. Oh, jirani ye, jirani yo ha, jirani acha fitina. Oh, jirani ye, he. Jirani oha, jirani acha kijicho.
Acha kijicho jirani.
Baba, mama, tega sikio, bado nasema, penda jirani. Makosa samehe, hiyo kidogo. Bado nasema penda jirani Achana na wivu pia mikogo Bado nasema penda jirani Ongeza bidii tena kidogo Bado nasema penda jirani Oh majirani ehe majirani ha. Majirani sameaneni Oh majirani eh majirani oh ha majirani mupendaneni eh majirani oh majirani oh ha majirani mupataneni Oh majirani eh majirani oh ha majirani